Kaw nying Yesu kodi pile, in miwuotho e piny ka. Nomiyi mor kod teko, par nyinge kumidhiye.
Kaw nying Yesu kodi pile, in mawuotho e piny ka.
Nying Yesu kodi pile, en nober kuot mariti, katem kod richo obiro, lam e nyinge no maler.
Kao nying Yesu kodi pile, en nober kuot mariti, katem kod richo obiro, lam e nyinge no maler. Nyinge be,
nyingno maber mar Yesu okelo mor e chunywa. Ka en orwakwa e polo, wanawer kuom nying Yesu.
E nyingno maber mar Yesu okelo mor e chunywa. Ka en orwakwa e polo, wanawer kuom nying Yesu. Nyinge be,
wadendo nying Yesu, kualame owinjowa. Ruoth moloyo, ruodhi duto, en Yesu ma jawarwa.
Koro wadendo nying Yesu, kualame owinjowa. Ruoth moloyo, ruodhi duto, en Yesu jawarwa. Nyinge ber, nyinge mi.
Kaka wasome tich Joote 4:12. Amor ahinya nying Ruoth Yesu Kristo, kiherane kodwa. Nikech nying moro onge bwo polo mochiwo ni ji monego wakwoye.